Sumtaku seven eleven mojin to your official name. PDA below walker, your license ni pet. I'll buy some boxes you can share with me. Watch a co visit with Shinami. Kifungum kutole kop you sizu by kwa get. Vitungu tuto nengozi uchi ujonyesh. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. That's my walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi.
Takupenda sahi.
Kipigana na dunia, I'll be fighting by your side. I'll carry your name, my love is strong enough. Now meaning with your weaknesses, open up. I'm on your team, not against you. I'll cook your favorite meal, ukule ulambe sahani. Yakimwagika tapanguza usijali. Lazima nikuzalie watu wenu wanijue. Hiyo neza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Now iko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.
Takupenda sahi.
Spend your favorite artist but nakupenda nda compromise. Club date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapi ni intimate. Atuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie candlelit dinner. Tokens kidogo vile mita inateta. Una t-shirt flani nime buy baggy. Stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi. I'll never play with your heart. Tuende house hunting. Tupange nyumba bila intention za kuka. Neza kopa gari tuende nao na nyuki. But hiyo ni trip ya nja. Ugumu wa mkate ushia kwa chai. Tuende kibanda. Yetu nisimu iko kwa moto. Chaji nenda ikipanda. Broti maguta maguta. You're my fatal kiwanja. Ukipotea nda kutafuta. I'm one half you're the other.